TMTmusicmedia.com.
Sanikamechizikanaganja ila sone kama nakupanga panga panga siwezi kukupanga sako nimechosha maisha kutanga tanga ya polisi Mungu peke ndo anapanga nikikukosa nitaenda hata tanga 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 kwenda kujiganga siwezi kukubali mikuzidiwa ujani.
A little girl with a body fine, fine, fine. Love it when you bend your body, where you wine, wine, wine. Press for my body, cause this a right time. When you bend for my body, never yeah. Me a waste time. Yeah. Chin up on the rhythm, every girl a wine, wine. Wine. Red sun, I say so, every girl a mine, mine. Wine. The fat could a slim me, yeah. I love a girl wine. Yeah. Every girl around here, yeah. I feel bust a right wine, so. Boom. Girl, I land a body, for my body like boom. Girl, I sink a body, for my body like boom. Chin up on the rhythm, every girl a start groove.
Basi fanya basi tuonane swaze kusupresa mina momane chino wanamani hindo slogane fanya kukubali nikwe kendane. Basi fanya basi tuonane swaze kusupresa mina momane chino wanamani hindo slogane fanya kukubali nikwe kendane.
Make me feel so fine, you make me feel so fine.
Bada bing, bada boom, ting-a-ling-a-ling. Shake, shake your pum pum, bounce, let me see. Dance it for me, show me your body. Whatever you need, baby, call me your daddy. Nikupe elo mai, wana nitazigidi. Nikupe mapenzi, yaro kwenda shule digiri. Mana nipo kama msukule, serewe sisi kiu. Navyo move, kuna kule makilikili. Kachili, kachili, saga,
saga.
Na shepu bonge la dada,
dada.
Kaba, kaba, watu kaya faba. Mada, mada, kapigwa shaba. Mwanamke muwaji we, mwili unateleza kama kamugi umaji we. Mwanamke unakipaji we, kwenye meza, kwenye kochi, kwenye ngazi ye. Yeah.
Basi fanya basi tuonane, swaze kusupresa mina momane. Chino wanamani hindo slogane, fanya kukubali nikwe kendane. Basi fanya basi tuonane, swaze kusupresa mina momane. Chino wanamani hindo slogane, fanya kukubali nikwe kendane.
You make me feel so fine. You make me feel so fine.